the garment you prepare for the Lord today.
Vazi la Bwana unaloliandaa leo
has eternal consequences.
Lina athari za milele.
The garment you prepare today for the coming of the Messiah.
Vazi unaloliandaa leo kwa ajili ya kuja kwake Masia.
The fine linen, bright and clean.
Hiyo kitani nzuri safi ingarayo.
If you are wise,
ikiwa wewe ni mwenye hekima,
and prepare it well,
na uliandae ipasavyo,
it has eternal consequences.
Liko na athari za milele.
The Messiah comes like a thief.
Masihi anakuja kama mwivi.
When the Messiah comes like a thief,
wakati Masihi atakuja kama mwivi,
let him find you ready.
Wacha awapate mkiwa tayari.